uyakuziyanda le ezizweni nje yashintaba ayizo yakhula intaba yesuye wonje siyakuziyanda khona le ezizweni nje yashintaba ayizo yakhula intaba yesuye.